UBiden wethule umbiko lo namhla esigodlweni sikamongameli eWhite House kulandela kunqoba kukaTrump kukhetho oluqhutshwe ngolwesibili.
Yesterday, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. And I assured him that I direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition.
Ngikhulume lomelele ukungena esikhundleni sikamongameli uMnumzana Donald Trump ngamenzela amhlophe ngokunqoba kwakhe kukhetho. Ngimbikele ukuba sizenza konke okusemandleni ethu ukuze angene embusweni.
That's what the American people deserve.
UBiden uthi kulesi sikhathi sokunqoba lokunqotshwa kukhetho.
We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win.
Siyakwamukela okwenziwe nguZulu. Sengikhulume kaningi ngokuthi ungeke uthande ilizwe lakho unganqoba kuphela.
To see each other not as adversaries, but as fellow Americans.
I also
hope we can lay to rest the question about the integrity of the American electoral system. It is honest, it is fair, and it is transparent.
UBiden uthi uzanika intambo zombuso uTrump njengalokhu okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe leMelika.
I'll fulfill my oath. And I will honor the Constitution. On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
Ududuze kakhulu abakubandla lama Democrats abanqotshwe kukhetho lolu.
I know it's a difficult time. You're hurting. I hear you and I see.
Ngiyakwazi ukuthi isikhathi esinzima lesi. Ngiyalizwa kakhulu.
Not because I'm present, because what we've done, what you've done.
UTrump ukhangelelwe ukuba uzangena esikhundleni sikamongameli ngoZibandlela. Wethezwa umlando wala ukwamukela impumelelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Lokhu kwenza abasekeli bakhe bengene ngodlame edala le-Congress lapho befuna ukuvimba ukubalwa kwamavoti abizwa ngokuthi ama-electoral votes. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngu-Kip Stube.